Yo, Baba Malcolm. Yo, dunia makama kuhu, mwana unge mkama tu. Nige kuwa mbish, nige umbwa na puwenye otazama juu. Salama na fu, alama ya karama za mku. Bingu unge kwa kinyama, wengi unge chagama kwa mgu. Skiza, haupaswi kujiona special. Hata uwe mrefu vipi, hawezi kujiona kesho. Siku ilo pita nilikuwa na mwana Twitter tukiwasiliana, mengi kuhusu vita za kukabiliana. Ombea wagonjwa wapate na fu njema. Majuto squeeze ni babu na sio mjukuu tena. I keep it true to me, I'm on with the eulogy. We should respect God for the death technology. There's no coming back, niggas go fraternity. When I reminisce, it feels like I'm losing energy. Sever your soul before the seventh breath for y'all. You go first if you breath to go.
So long. Pour some liquor, wash a mishumaa na mulika. Moment of silence. Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni. Moment of silence. Pour some liquor, wash a mishumaa na mulika. Moment of silence. Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni.
Mitungi, mikasi, ina maana pumzi kikata ndio basi. Ama kweli udongo na meza watu pindi napata taarifa siku mini katu Afrika ya kusini kuna nini jamaa. Bada kurudi lona rudi mwiri kita. Kaka la makaka metu wache jamaa. Taswila na itazamo metu wache kacha. Mana ndugu marafiki tunalia. Hake Mungu siamini kaka tutoka dunia. Sote tutakwenda katangulia inauma. R.I.P. brother. Shasho ni kwa nyuma nitakuja. Kalenda haijui dini nitakuja. Stories zigevuja kwa kuwa na ujua muda. Tujifariji kwenye kipindi hiki kigumu. Tumombe marehemu mwenyezi asimukumu.
Moment of silence.
Pour some liquor, washa mishumaa na mulika.
Moment of silence.
Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni.
Moment of silence.
Pour some liquor, washa mishumaa na mulika.
Moment of silence.
Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni.
Moment of silence.
Oh Lord, maisha ni matamu lakini mafupi. Kwa wote binadamu jabagwa yupi na yupi. Kikata ufahamu nasimama na pumzi yoga. Bless our hustle days and family rest. Grown souls in peace, that's all we need, yeah. That's all we need, that's all we need, yeah.
Moment of silence.
Pour some liquor, washa mishumaa na mulika.
Moment of silence.
Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni.
Moment of silence.
Pour some liquor, washa mishumaa na mulika.
Moment of silence.
Kitambaa cheusi mkononi, safari imeshafika mwishoni.
Moment of silence. Moment of silence.